left arm. To flip character, shaven and clean, suit in a tie. Via to black pia ni tabai, lazima kutestify. Misumari 6 inches in a die kuni crucify. Devaki to chase after, Bruce Lee lose life like act movie. God to make maninja cool, hakuna joto ita white threat and cream young your eyes. Right, ata starezi kiaribiwa in the morning. Kila jogoi kiwika bila warning. Almighty, hallowed be thy name. Deliver us kutoka kwa evil. Lead on the society metobolewa na weevils. Tama ya sukari na pot belly. Ngumu kukua kipua my brother. Ngumu kutrust bloodline. Man eat man. Cross in a care, and yet bado, cross in a was care. Deliverance kwa kila bata, Lucifer kama kiwa loaded. Bisama met na kila verse, God poetry na kila punch. Pao ya maneni nezo vatan train, nataka ulimi ni minute. Generation iki melt, ni wadita ni train kutrace my roots. Tume fall short of glory, poker face na shell shock. May your will be done. So,
sit back, relax, just kiss a good poetry. Sit back, relax, just kiss a good poetry.
Prodigal son, alivalishwa sandals in pairs. Password ni prayers. Sitaji biceps kupandisha mkokoteni stairs. Naida inastia siasa mbovu. Slow kings na weed, haina profit. Kakuzi ya mwanaume stockings na weak. Malus canon, the young and the restless. Kasi kuchomwa na volcano. Gravity ndio itatuskuma tukijaribu kuhaikizi milima. Mola ni urumie, kenye mwili na die. Ndio scripture inanikataza, kenye God alikataza. Ndio serpent ya kadanganya hawa. Jesus, man of the hour. Forgiven vila lidai kwa msalaba. Good luck, Jonathan, rap ni more than half life. Juu yake ni rhyme tight. Jumisi is quarter kwa kingdom. Na envy Solomon nikiombea quarter his wisdom. Ups na chini kisiso. Kuna enemy anataka ni baby shoot hadi ma free throw. Haiwezekani, niko na God the Father period. Dishi ya madui neza poisoniwa, but at the end siezi kosa bestia hata mmoja. Tuki preach na lugha ishara. May your will be done. So
sit back, relax, just kiss a good poetry. Oh, sit back, relax, just kiss a good poetry.
Oh, pasa spy bye bye. Niko na weapon mpya kwa Arsenal. Kila track iko na tarumbeta, hiyo pia ni favorite. Ataka ni kushake tambourine. Mziki bedfella. Hii ni gari meombwa, bado na land kuendesha. Mushroom mziki lean kukinyesha. Niliambiwa kwa life experience ndio ule best teacher wa P1. Hawezi tibu headache na tembeza P2. Aftermath, picha za X-ray na forms za P3. Sana is a skater di juu ya granite. Metamorphosis, generation iko chosen. Regrets ni zero. Na kila mtai na try kubigeta hero. A+2 za exam. Last man standing, cast smile ita define wana dimple. Pudding ya fruit za Holy Spirit. Breakfast, supper na lunch. I bet siku finjata kam, pishin him slow. Life ni warzone, beauty and the beast. Mashete kwa wardrobe, kila mchinkwa kitry kufit macho zake ndogo nyuma ya digaga za Harry Potter. Akili nywele, hadi zile zimefichwa kwa turban. May your will be done. So
sit back, relax, just kiss a good poetry. Sit back, relax, just kiss a good poetry. Sit back, relax, just kiss a good poetry. Oh, God, poetry. Sit back, relax, just kiss a good poetry. Oh.